Magic's anger on the beat.
Hey, yo, Timmy.
Hey, all right. Until a brownie, kasapuni. Now I couldn't come about the uko dining. Now I didn't come about the uko farming. Sasa tuko jamming.
Wendo na wakata wembe.
Wendo na kata wembe.
Wendo na wakata wembe.
Wendo na kata wembe.
Wembe, wembe. Una kata kama dingi.
Wembe,
wembe. Una wasuka gadingi.
Zaga zaga, umewaka, madem nimetaka, ndo bado unataka.
Timmy ata chit, chat, chit, chat, ey. Madem kibao around the clock, ey. Me crash wow, they want to fuck. Madem kibao around the clock.
I don't know that girls don't give it to them. I get this, I mean I give it to them. It happen now, I don't want it again. Lie. I give it again. So my damn dog I say in a time. Now my body man. How many for shelter? Hey, my body man. Cause a girl they me no touch nobody man. Cause him super. Wrap up your body girl. The shorter the monkey, the longer the tail. My nigga, go to yourself.
So my damn when I bend the village, di me na delay.
Na go we young, di me na delay.
When don't I cut a wembe?
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 Wembe, wembe.
Ah-ha.
Una kata kama dingi.
Wembe,
wembe. Una wazuka gadingi.
Asema tamu, asema tamu. Sharubati maji matamu. Pigia shere, pigia karamu. Madman shivo sunafamu. Uma bebe, kidogo, kidogo. Asema punguza maenge wasi. Kidogo, kidogo.
Basi nipe yote nifurahi. Mapocho pocho, adi nirambe sani.
Nimemwita ani, anavokata shwari. Yani tamu, sukari, mtoto full burudani. Mazaga zaga, mazaga zinyo. Ingoma iliki bila mvinyo. Uwanjani, Ronaldinho. Ijipsi weke jingo, pandisha jino.
Wendo na wakata wembe.
Wendo na kata wembe.
Wendo na wakata wembe.
Wendo na kata wembe.
Wembe, wembe.
Aha.
Una kata kama baby.
Wembe,
wembe. Una wazuka gadei.
Sini hao mademanze wanataka timi. Wanakuja wametunga mimi. Wengine wanadunga bila nini. Sabuni, natini beywa, natini kamogoyo, natini beywa, natini karoti legoyo, natini beywa, natini kamonyoso.